byokole tesibye etasima nayenze nsibye nakufunanga kirabo kankwagale era nkukume nali nalimbibwanga mumanyi tobufumbo bwe buba bwe butyo nga temuli ssanyu na mirembe kosa okusanyusa omwana wandaga ekyama ekikusike ekyomukwano kwamazima ategeera kyoyagala nakwagala nka bwoli mazima osaanye omwebaza ono yasanga setuuka nga wamma bintamye nankwata ku mukono kati wendina ngendikyana kamwagale ono kamusuute kamulaga omukwano amanye ekimpisa ani
Mwezi kwa mirembe kubanga mutegelagana.